nita kibunda ukinikuta chaka lolote usiniite wevunga nataka nilewe paka hamu inishwe hata kula siwezi nataka nilishwe nisuze roho yangu ijiburudishe sio mikojo tu inibidi niarishe sitaki kampani
kampani
kwenye pesa zangu silete utani
utani
weta leta mezani Kisha lewa ndo nipate kihani
Kihani
Raha ya kulewa uyumbe kidogo
Yumba, yumba, eh
Yumba, kikibidi anzisha na zogo
Yumba, yumba, eh
Raha ya kulewa uyumbe kidogo
Yumba, yumba, eh
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo
Yumba, yumba, eh
Siku ya walevi duniani Ningenunua mipome Nigawe mpaka kwa majirani Oya walevi wote leo mape yetu to enjoy
Walevi wote leo mape yetu to enjoy
Oya walevi wote leo mape yetu to enjoy
Walevi wote leo mape yetu to enjoy
Hasatende kilevi levi Tembea kilevi levi Hasatende kilevi levi Cheza kilevi levi Sitaki kampani
Kampani
Kwenye pesa zangu